ewi andim be kabaru hakkilla wadugol suka be singer metteji anamo e mudon don yirwinta jomon le majjino woni ko suko holi tata ko hasindini dartude yalla an yida na mabmu an kurtini don di taguji ngatta fa jomon tabo e taguji yogaji lobbi le manga ko mudon Drissa Traore yo psychologue
suka na hasindini sanne gidali sarabe mudum no lati fu holi tan dun ka wana hannare suka be yoga be du wonton ikaldi holi titta dun suka be yoga be wonton bindobe wobbe do anatum ko koluda do en fu wiyam yida sa warfa ngatana dum kaddule wollam wiya yida dum no jiida dum fu atawa mon ko en kaddire de ko nayinayim
innira be tawdete wattu fu e sukabe mubben donkata dabere e li isingere mitiji sukabe e timata e innira be wombe le capital gal ciade ke non gatta
dem senega caprice
ana tiri sanne daranade hakkere sukabe so sukabe ambe fuddi hannara mu ende wiyata dum en fei huune yoppam be so be tampi fu be dalam sukabe yogabe ana hakki sanne be kedata ko fei goto so hono be ka ala jogi de ina tam joppabe sabi so fartay awi fa piabe ala jaba barminde be sabi bilisa min kam yida suka ko sini fu kinasi ha abirabe mabbe ni woni jabonobe dum
son persete
ed abirabe kany en goni jurmata ko sanne sukabe le sabitareji mubben be min landi do bamako do mutti esigu yogabe kolitivi de lanto ko sukabe ko jidi dum woni ko buri wadde farde mubben yottade dum men e caldi
jive pas le frapper
de fiata wo min ka fei donyam moni waltina hakkile mako holi tamo wiide ko wundi wadde ko modja suka wajin binta kanko yidi no wadi dun ka fu o hebata ko tawtida ana wada dus suka o mawni wasa andude ko woni darade darno mudu
na pro na tigi dinyala may
andimbe fina taba kanyandu hakkilo wonga woni go jogi do kabaru suka be sabbetibe kuma kumare yo andinde fina taba gondo tukuli koroto holiti metti modon wiide mawbe handen ana jurmo suka be yokabe sabbetibe e wi makko di taguji ana kan itede mben seda seda illa maunai patidun lato taguji bonde
arande sarabe wam lawi di jogino di hontirta sukabe suka wadantake ko yidi fu ko modjani moni o moye wadenede dum ko heddi ko o dowte abba mako nalu inna mako ana hantawede nado baji to dum ana wawi wel sarabe hande be kanyu enka anda fu hono han daronade sukabe muem suka wala ko andi hannar nado hajjara no jeton ne fu wajibe mako sarabe kanyu en jeyi andude hono hani daronade dum
abonde siam pour lui
ndimbe kabaru micintini wide fanda arandejo wana fide suko o yondartude faminde jomon amba kiri tembeli yo psychologue
il faudra souvent laisser
an hani satu nyoppa suko o wulla ika doga wada ya warta nafafu wala teutura hannude mo ko nafata mo le ondo wakati sabi o hedata ko ko kalta ko so tilike dogi dogi mako o fu nembawda battinde mo bangema so kaltanamo jonka huna ko wawi nafude mo ko wadi ko modja fato wirfo e mudum ko sen kany ko nande mudum yimbe yogabe ni anatum yida hitere no jukuda ala hito do en fu sakitito lato yimbel takibe dunne kutaje mudum ana mawni san
war pisco somatique
pe andimbe kabaru chellal hakino ko tiwide sini isinger meti motimata jukini lebbi kewdi suko o ana hani nabede to andimbe kabaru hakille dun wadan fa ande yalla jomudum e sago hore mudun nadu wala sago hore mudun fa darane sawrede